Problem Kivanite from Hobby KLA says it's the building.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Ati halo bepe wode koti. Telepa FB na mange savi koti. Don't forget njinelisa mbogati. You text me once ni kumbuka pa FB. Profile picture ni nafala koka fopi. Na ine na chuawo ni chija chiza yelo. Au kamo chani tumira kolelo. Festin zipeka ni tukumane pamo. Ni kuletile kuchani wonga kambe minimo. Ni jabo chakatinga chatuma zijo kocha. Zipenta ni popopo mumotema ni dilo. Kansina zitaye mwepa FB. Imwani biti ya pa photo labu. Ya, yeah, nafira biti ya pa photo labu.
Natasha kungala Cinderella.
Ya yeah, va kasi ni biti ya pa photo labu.
Bameli Beyonce, Beyonce.
Nafira biti ya pa photo labu mayo. Ya, yeah, photo labu. Photo labu mayo. Photo labu. Photo labu mayo. If you're one of them money. Sapo walisa palinzelo wati watiko ndapo. Vofuna funa unga fune mayu wako. Vokumbo kumbo unga kumbate wako. Chua neka cute, chilibema pimpo. Na dresi no dola momotema niribingo. Na laila na ponji kubwela kone mailo. Serenzo ziva kutini kana mayo. Sendin pixi, kana maipsi. Ona malipsi, kaoneka smoothie. Kasimo leo life ni uomo habilis. Habisa mila mfuto labu na mabazi. Hine kuzipe kanya, nagula na henesi. Munga keze pa jimo kawale. Niko vimba vimba, I'm not even worried. Na temulula salad. Imwani beauty ya pa photo labu. Ya, yeah, na fira beauty ya pa photo labu.
Natasha kungala Cinderella.
Ya yeah, va kasi ni beauty ya pa photo labu.
Bameli Beyonce, Beyonce.
Na fira beauty ya pa photo labu mayo. Ya, yeah, photo labu. Photo labu mayo. Photo labu. Photo labu mayo.
Minazi konga kuona munga na pesa gelo. Umendo bula kimi zipe girini kumenzo yelo. Ama foto piu 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 ini pese no yomuntu ni fluku. Ine kungene samona chidungu china ni baba kapanya na chizungu. Ati bebe bebe,
bebe.
Wanti wenti womu today.
Today.
Iti wati you today.
Today.
Ine chizwezwe beregede. My chief. Imwana zigoma.
Imwani beti ya pa photo labu. Ya, nafira beti ya pa photo labu.
Natasha kungala Cinderella.
Ya va kasi ni beti ya pa photo labu.
Bameli Beyonce, Beyonce.
Nafira beti ya pa photo labu mayo. Ya, photo labu. Photo labu mayo. Photo labu. Photo labu mayo. Yeah, imwani beti ya pa photo labu.
Exclusive from ZambiaTunes.com.
Tri-Station Music is the one better respect.